Sharababa, 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 I am virus, by guilty monk. Sharababa, 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 I am virus, my doctor silent. Facebook is taking over.
Doctor, what is any rufa? Doctor, what is any rufa? Doctor Gloria, kurasi wa indomese. Doctor Gloria, kurasi wa indomese. Wasi manyoli ndumulware, seku moyo kumtina ya yangasi na kubone.
Still, okay, listen. Sembele na doctor kakola first aid. Gasondi simbi, kula museni funa. Panangaliba kalikote ikarimu magadi. Atuwache na kuchitandole kuchini sakadoji. Gloria funa kota imwezo kubile kokodi. Power kusing except almighty God. Engeri jotambula mobimba nga badi. Kanoka imba kakonku wadenga wadi. Yegwe na mukana yekateka mumudu. Yesu karabio sinye look so good. Peyo kachansi kula geko kalabu. Ufune difference yo mugaga numuabu. Na mukano miasa zima nuli nge stovu. Ulini rusa ya wafano diya masavu. Gawaga nina kwa kabrebu kumuka savu. Kumani nese wa desili mazima wavu.
Dokta, ponese ni rufa. Dokta, ponese ni rufa. Dokta Gloria, kurasi wa indomese. Dokta Gloria, kurasi wa indomese. Wasi manyoli.
Kumisi ngade anaitike funalilo. Negas.